Exclusive from Z10.com.
Yeah. Dismo pa kaliten.
You made the beat.
J Cash.
The party.
The party. The song. Let's go.
Tulu kush. Choka mande baka san. Gasina sole ni semu sina san. Good life. Kunkala kwa bakankala. Chinyama choshoka pambali na tuma savana sunkani ya mamam. Ni sakana half. Iseni TV ni tumpop. Sakana half. Kani dress coat ba mundale. Ni sakana half. Wapu yeka yeka ni boutique. Sakana half. Veneti shiti la mafeva. Ni sakana half. Na what stop ba muma paku. Sakana half. My enemies ba musos. Ni sakana half. Wena bazifela na chikongo. Sakana half. Bafuni samofu lupa levi. House party, dress coat ni no shit. Big teams, my boys, bapa makitu. Beba guli la titi pa ipe. Fika moshe kuliba tokote. Na base fente jiba menya dry vodka. We celebrating, bafeki ni masnicha. J Cash, leta ni peme moshisha. Watu kweni chokela, hope ya muliokela. Nkakumana na ex-love, ama choka kasokela. Dress to kill, vovala na tilako logo. Popo pambali, inasikio pa mutoto. Komedi yako so, perekela ngosha. Tinafuti kapo maningi mososa. Wafu niko ziba apata konka revenge. My enemies watch their repent.
Tulu kush, choka mandi baka sani. Gasina sole ni semu sina sami. Good life, kunkala kwa bakankala. Chinyama choshoka pambali na tuma savana sunkani ya mamam. Ni sakana half. Iseni TV ni tumpop. Sakana half. Kani dress coat ba mundale. Ni sakana half. Wapu yeka yeka ni boutique. Sakana half. Veneti shiti la mafeva. Ni sakana half. Na what stop amu mapaku. Sakana half. My enemies wa musos. Ni sakana half. Wazifela na chikongo. Sakana half.
Yeah. My yes 26 but a big dream. Kashi muduraki na chibig jean. Mutu wanga ulimunga teapo simu. Wapa ili sobwela ujoine the big team. Wagai weti chiti la mazeva diva. Kumbali watine na batima waziva. Mutima kuwa mamunga ndine matiwa. Yobali mbele line and never give up. Sakana hafu. Mafoni ya ni bize bize mkasa kama hafu. Wewa ruling a foot ndise. Kuliwa kwanga. Niliza jombo wangu wangu. Jimwe mulenga tizicho saa ya matonato. Siki mweni vokela. Simpo gani lodela. Zafuni kosokela. Suziwa kwetia chokela. Kati unabineo lo manje tikambe. No off days uchoka mande to Sunday.
Tulu kush. Choka mande baka sandi. Gasina sole ni semu sina sandi. Good life. Kunkala kwa bakankala. Chinyama choshoka pambali na tuma savana sunkani ya mamam. Ni sakana half. Iseni TV ni tumpop. Sakana half. Kani dress coat ba mundale. Ni sakana half. Wapu yeka yeka ni boutique. Sakana half. Veneti shiti la mafeva. Ni sakana half. Na what stop amu mapaku. Sakana half. My enemies wa musos. Ni sakana half. Wena bazifela na chikongo. Sakana half.
Kampani ya madudes na ma cute babes. Yote muka mwamwama eta furu toothpaste. Vati pangila mabungwe mutu boba. Dismo wakupela muma shoda. My whole life sina believe emo laki. Bunanga nina dismo ni spark. Nichitira kova na waka zisunge. Wakankale wachirolo note mude. No time for drama na body fake. Muntu ni mutu stifaka mendo pareji. Tipasa attention mariuji. Wagoyo wazipeza pa mamiuti. Si competition kila mtu na fake. Vena musha inira dungu ya batate. You taking the shots bra palipe jema. Tituwa liremo vene tizi sevenzela.
Tulu kush, choka mandi baka sandi. Gasina sole ni semu sina sandi. Good life, kunkala kwa bakankala. Chinyama choshoka pambali na tuma savana sunkani ya mamam. Ni sakana half. Iseni TV ni tumpop. Sakana half. Kani dress coat ba mundale. Ni sakana half. Wapu yeka yeka ni boutique. Sakana half. Veneti shiti la mafeva. Ni sakana half. Na what stop amu mapaku. Sakana half. My enemies wa musos. Ni sakana half. Wena bazifela na chikongo. Sakana half.
Kapanda kandalama. Anona chongo. Niko G. Tonko. Kiudiku G. Primus.
Exclusive from Z10.com.